kuwaga hivyo uchungu tunaujuaga. Yana siri kubwa mapenzi, sunga kidogo nikwambiege. Utaipita foleni kubwa kabla ya mkwelo fikiege. Na wala kutamani tamani ni wengi sana ujuege. Mie mkwelo penzi, oh ala nitenga ndoa mwisho. Penzi langu sasa mwisho mwisho, iari kwako ndo mwisho.
Joni tunzie
moyo wangu,
Joni tunzie
moyo wangu,
Joni tunzie
moyo wangu, hey.
Joni tunzie
moyo wangu,
Joni tunzie
moyo wangu,
Joni tunzie
moyo wangu, hey.
Mama Paulo nayo tsunami amenisomba, hey, amenisomba. Kusema ya kwamba wewe ndo chango langu amba, yeah.
Wakukiziwe sisiki, wanibanduwe sibanduki,
au menithibiti,
hey. Kukupenda sijuti, na kijuta siteti,
meniweka poketi.
Joni tunzie moyo wangu,
Joni tunzie
moyo wangu,
Joni tunzie
moyo wangu,
hey.
Joni tunzie
moyo wangu,
Joni tunzie
moyo wangu,
Joni tunzie
moyo wangu,
hey.
Joni tunzie
moyo wangu,
Joni tunzie
moyo wangu,
Joni tunzie
moyo wangu,
hey.
Joni tunzie
moyo wangu,
Joni tunzie
moyo wangu,
Joni tunzie
moyo wangu,
hey. Aki moyo wangu unadondoka, moyo unadondoka, aki moyo wangu unadondoka, aki moyo wangu unadondoka, moyo unadondoka, aki moyo wangu unadondoka.
Every Kizo, every Chief Producer, Arise, Rasmo Ali, Warrior Classic Baby, Sema Warrior.